Esimehlo abomvu esibheka umuntu. Imina uMagadebe uMthimkhulu uBhungane zikode mahlubi mahlubikazi. Imina uMagadebe uMthimkhulu uBhungane zikode Magadebe Thimkhulu Bhungane singamaXhosa balosi thunywa sami siyamjamela ithina kalabo makhosi Bhungane abantwana basebukhosini Magadebe Thimkhulu Bhungane imina uMagadebe Thimkhulu Bhungane zikonde mahlubi mahlubikazi bona abantwana abakhethiwe abangabheki ukushona abangabaphukayo babheka phansi makhosi Magadebe Thimkhulu Bhungane imina uMagadebe Thimkhulu Bhungane zikonde mahlubi mahlubikazi. We'll be right back.
Ouais. kwetsecha.
Oh, yeah.
Elvis, ungenze ibhathi, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible. Ucela umusha, ungenze isimali, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible, yonke into ibe possible. Awudlale nengoma, nacede ubumnandi, yonke into ibe possible.
Don't pull us in, baby. We're not being fooled. awusangiboni uyangeyisa hayi mina sengizwile mina sengizwile maeta awusangiboni wena uyangeyisa mina sengizwile mina sengizwile maeta ngibele iy'nkomo zikababa sibuyele esibayeni isigubu samajeke esamajeke umsinde emagceke kuze kuvele ilanga
Bye. be coming early in the morning. Oh yeah, she can make you send my phone. Call me Mr. B, I go make you on.
Ladies and gentlemen, shout out to Devin Bongo. This has been a beautiful 3 days in Sun City. And this is still 44 days.